posa sani si bambi sani wo bambi sakutata masiqale ukutsha singaphosa sani si bambi sani wo bambi sakutata mhlawumbi nawe uthi kwane Auna kaulo olushekileyo Okanye uthi sobabini Hasiboni iyoleto Singaphosa sani Sibambe sani Ngoba ngisakuthanda babuhlungu uzoqheleka no wamphefumlo uqhelekile kodwa